kasiqwelo terminator actioni kangaka teen suspectator if udoba nje gazi lam sokubona later that's if usindila kancoba ngu-undertaker except by the way dashakes ubuya egameni msikawutwe nenye ivene phaaleni ngasesifletini ndisibamba phekwe yini mishango ibithi intloko cause exe umak zangafeli smoko ngoku amarhuzu aye fahlaka esitoko wonke lo lande ubikelwe nguthoko ismoko endamdlakela since engesenagogo ndithi qi apha esikhathini nale hafi yembololo